CCE.
What?
Mapenzi yako sioni.
Sioni baby girl. What?
Oh baby please.
Come on.
Love me like you do.
Like you do. Like you do. You my angel gifted to me. Kiboko ya mapenzi you wanna kill me. You my twin say wife or to be. Bilo menishika, hongeza bidi. Kwa kusisiki penzi la kulipo up. Kila nkikukosa na kufendi kwa map. Sio mapeni magali majumba. Siku sipo kona moyo wangu meshe yumba. Thank you God in my dream come true. Bilo nani love me ni chora tattoo. Sio lazima kumeri nivuke boda. Moyo meshe dedi kima hapa meni roga. Hongeza love baby wangu ni kusifu. Kwangu namba moja na wengine umewapiku. Unani kosha nkiwa nawe kila saa. Rao nazo nipo na jifili nipo ha. Yo my god, yo my sweet. Kiboko ya mapenzi na wengine umewatichi. You my car, you my city. Na biti la mapenzi kalinyonga galiti.
Sisiki
baby, mina we baby.
Mapenzi lako sioni.
Oh, sioni, kama we sioni.
Oh baby please.
Oh baby, mina we forever.
Love me like you do.
Like you do, like you do. Homu kupa siku dinye kwa ga. Bilo nani kosha na kupenda baby ma. You my hero na siyo na kamula. Kwelu menishiko metawala bila kura. You Beyonce na meme ndo jize. Tuwa njime ra watabaki wajulize. Bas please na kuomba siniumize. Nikawa kwa toto kwa mapenzi nijilize. Na kupendo kini kari ya kwa juu. Chuno kizingushe na chizeka baby do. You my girl, you my sweet. Kiboko ya mapenzi na wengine mewatichi. You my girl, you my city. Na biti la mapenzi kalinyonga galiti.
Nimekuweka moyoni. What I feel. Mapenzi ya kweli. Nipe mapenzi.
Give me baby.
Yale yatokayo moyoni.
Kweli
yase.
Love you once again.
Oh.